Exclusive to Zayd Hype Mag.
Yeah. Sebastian, about town is speaking. God predict. Yeah, this should be cool. Yeah, be about me. What's the man? You know that I can hold down. As a guy, need your fema wanuka. As a guy, I need chin shumfa. Need your matanga to a distinja number. Wasema, walisanga twalichinja. As a guy, walisanga twalichinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alechinshumfa. Nicho masanga twalichinja nomba. Twalichinja. As a guy, twalichinja. Wasema, walisanga twalichinja. Luchero chero wacha penji. Na pokera text namba ni noni. Which state sepa get online. Pa WhatsApp I open ni nudi. Big booty da type ya minadi. Ulariye nine manchokti. Na ikete pie jinu acha panshi. 6 a.m. Afrika na paponde. One boy no friend in a surprise di. Ili baga di don't act holy. Ni secret ya babiri ya keshi womu nandi. Kupile konka po never mind. Shut up. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alechin shumfa. Nicho masanga twali chinja nomba. Wasema, walisanga twali chinja. As a guy, walisanga twali chinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alechin shumfa. Nicho masanga twali chinja nomba. Twalichinja, as a guy twalichinja. Wasema, walisanga twalichinja. Umutima okutemu wasema ni njiyo. Umbi ati brother man yo. Mupamba watolele chivare mayo. Ubututeti uve munkoyo.
Sema mwasanga nalikula kare.
Shekta nsipu nge chikare. Yona daidi uti nge chikare. Juicy wivare kabapuire. Presage na favor ya mulungu. Shingira lionse chila na mulungu. Fresh kunga nteno rukungu. Type ya ivera kapenta mpulungu. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alechin shumfa. Nicho masanga twali chinja nomba. Wasema, walisanga twali chinja. As a guy, walisanga twali chinja. Wasema, you know that I can hold down. As a guy, nicho fema wanuka. As a guy, alechin shumfa. Nicho masanga twali chinja nomba. Twalichinja. As a guy, twalichinja. Wasema, walisanga twalichinja. Pabo musana, quality type ya pusana. Mixed fruit apo na banana. Nangu taonga tata kuchiwa kana. Kuchiwa seka seka ya ingira go wele. Night stand juku telero kuchiro ulele. Kebo de type ya wangwele. Exisiri ute chimba pele. Imeja jeine sirine. Ukuba tuna nko kuchipinda. Fake love as a guy na livinda. Conclusion no treat na salenda. Shout out to my sema, Angela, Pete, Eliza, Chipo, Didier, Ayoni my sisters, Nava Guy Guy, Vincent, Ian, Kushi, Nava Chairman.
Exclusive to Zayd Hype Mag.